Oh, watu wabaya, 45 to kikosa pachafu, 45 to kikosa pachafu. Eh, 45 zekodi, kwa shima. Osh, official musici. Eh, bandisha. Osh. Isio, official music. Bado. Twitter, bado.
Official music, baby.
Sija sikia. MBM. Kilo. Bado. Official music. Twitter. Isio. Hapa ni wapi? Na South Africa, hapa ni wapi? Na Dubai, hapa ni wapi? Hapa na Canada, hapa ni wapi? Na Uswisi, hapa ni wapi? Tunatoka wapi? Tunaenda wapi? Mwanzo mwisho. Etabatia, epikwetia, umeme, ekwa kopa. Osh. Tutia. Hapa ni wapi? Tunatoka wapi? Tunaenda wapi? Kila mtu ana ndoto. Hata mimi na ndoto. Wasi mpaka watoto, lazima tuwe na ndoto. Nilipokuwa katoto, nilikuwa na ndoto. Majuzi captain kapata changamoto. Haiwezi kuti, kumbe inawezekana. MC bado kijana, ndoto bado ina maana. Bila kutimia nilichokipanga jana, akijatimia pia, kwa sababu nania. Bado naiona njia, bado nasonga bila kuchoka. Beke na kitu, jere vishoka. Mkononi na pingu na boss kuto. Najingata mwenyewe kama game la nyoka. Na kwenye mafanikio viti na ikosi. Hilo mwazi umasikio kalimpa mikosi. Nafanya makadirio budget haitoshi. Toma na sinafagio kichwa mimoshi. Nikishika maiki napandisha kisha. Nikiwasha koshi nafuta picha. Mina mabalos sobo nko dunia mzima nafuta machos. Obisha mentia kapote ya kimonjisa kod. Pate sote bado tunajiulisa. Nikiwasa inaumisa. Na kila siku atokei mpaka kiza kinaingia. Mini kila madawa napagawa. Mina isi naingiza power so power. Uchizi ukechangane na pobeza squeezy. Tunasisi Pukuza falu unerekasema itoshi. Pukuza mibake, pukuza mimoshi. Nazipige kasi kesho tuishi kibosi. Nafuta machosi, wabisho wamechakulia wana. Na kesho tutapatia. Tuche Misipete gima nena kwa Memkoba. Nalauri misipete gima nena kwa. Kuteleza misipete gima nena kwa. Nataka nene mwenye Alabama, nataka nene mwenye Weka sola, nataka nene mwenye. Okisha misi, nataka nene mwenye. Misipete gima nena kwa. Pio wani, misipete gima nena kwa. Pio tete, misipete gima nena kwa. Pio wana, nataka nene mwenye. Wana kwa nani kubadi. So come on, if I give you, when I tell my name, if I can buy, scarcold in a soap, so come on, and see Pia to her. Osh.
Baba Bakua Nimbombia, who pity a smoke music.com.
So come on, not to see Pia, who bear one at 20 beer, when they cannot fight. All right, we're about to see Shanghai, but then I was survived. And Japan, and you go, kid you go, pull up, look at Kishuya, Wameka, Konya Masha, Bishop Shikiba, Dukinasia. e Galilaya, e Kalakatia, e Kibobo, Mkoba, e Mwanzo Mwisho. Osh, 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 osh. Tafutaji South Africa, e Koni Abasio. Osh, e Mwanzo Mwisho, e Mansese. E Yompo, e Pugu, e Koni Abasio. Namba hii za manati ovyo ovyo zipatu wengi wao wakompele kila kata woni wengi namba bii namba si mwanzo mwisho mwanzo mwisho mwanzo mwisho virusi kilo 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 nagola ni kila kitu ni biashara tu mpaka suna kila kitu ni biashara tu. Kila kitu ni biashara tu, paka goba kila kitu ni biashara tu. Kila kitu ni biashara tu, wavishu paka muziki ni biashara tu. Sikuwezi paka vishatu ni biashara tu, nashanka mpaka dini ni biashara tu. Kila kitu ni biashara tu, kila kitu ni biashara tu, kila kitu ni biashara tu. Kala kata kila kitu ni biashara tu, wavishu paka muziki ni biashara tu. Sikuwezi paka madawa ni biashara tu, paka bunju kila kitu ni biashara tu. Bagamoyo kila kitu ni biashara tu, na Kitunda kila kitu ni biashara tu. Mikocheni kila kitu ni biashara tu, na Masaki kila kitu ni biashara tu. Na kama imekiroa, haimake sense. Wanatuchola tumepaga vacations. Atucholeki, tuelezeki, sieleweki. Tuma na samtem kinyonge, samtem kibos. Mapicha kiba omis badilishi post. Wana maitini mwimpie masosia wajui wado nipo kwenye chos. Na stories ya wana shambari panda veyazi ya kafuna almasi. Sijitaki, na chotaka kusikia. Ukipanta nyafu utavuna samaki. Kama ukipanta pegu utavuna. Na kila mchuma janka takula na wakuao. Na interest baka siku nazi. Bando na soma kiasi baka chari. Watoto na Charles ya satoni. Imbado na kanyagia swahili nipaka. Wana tisawa utukisa tunashina ukijike. Kibola tunune, kisa dola dola mia mchumpa kane kimpia. Mina duty ya kajichen kane siya. Kisa sina tamia, mina pigia moyo konte. We umeme na fesia na fesia na umpa munku. Sometimes dunia na unachunku. Isha juwa sola zima wina mkita kacha ufunku. Tuche, wakino mabegia, hilawa mabegia. Kemeke mabegia, DSM mabegia. Bala mabegia, visiwa ni mabegia. Tisi mabegia, dunia kichwa. Kichwa ni wadudu ananyefua. Binadamu si mabudu wanyote umefua. Misina wasi wasi, asala uamini kupese makela. Muna chela suya satoni. Swahili ni kamaji. Muna tisala utukisa tunashina ukitike. Simbola tununeke. Kila kitu ni biashara tu. Kila kitu ni biashara tu. Wewe official kila kitu ni biashara tu. Wewe machupa kila kitu ni biashara tu. Wewe mkoba kila kitu ni biashara tu. Alabama kila kitu ni biashara tu. Kila kitu ni biashara tu. Kila kitu ni biashara tu. Official na sakado. Mwana na sakado. Machizia na sakado. Zola ndo na sakado. Nasuya na sakado. Mwamede na sakado. Nakanta pampa na sakado. Nashuka na sakado. Bagala na sakado. South Africa na sakado. Wakikipata na tuya ndo tikitike. Wabisha na tuya ndo tikitike. Mwana tuya ndo tikitike. Mwana tuya. Iskifwani. Ariantu, Ariantu, Jangwani, Bichi, Whitey, Sandy, Whitey, Sandy, Whitey, Sandy, Mwento, Miantoko, Hush, 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 Mwanzo Mwisho, Mwanzo Mwisho, Mwanzo Mwisho, Mwanzo Mwisho, Mwanzo Mwisho, what the fuck to kick us up, what the fuck to. Put it, put it up the kick us up a chapo. Jan champion, Jan champion, Ekoni Abasio, Epaso Pasio, Ekakulu Sio, Chewasio, Jan champion. Osh, osh, osh. And 45 year good. And 45 year good. Machisi give out. Washamba kibao. Sensuality, me miss you, I'm quitting. Sensuality, me miss you. Got you, sensuality, me miss you. Got you, make him sensuality, me miss you. Bagamoyo, sensuality, me miss you, I'm quitting. Sensuality, me miss you, I'm quitting. Sensuality, me miss you, I'm quitting. Bagamoyo, sensuality, me miss you. Unanchuela. Victoria, unanchuela. Cape Town, unanchuela. Isio, é Kakulu. Aí não paguei nada. Isio. Kuni mo anke kima kuri kako se makwe. Isio ga bago fanya kisa na go bago fe. Okina nan chula sudo gusan go akwe. Kipande chamua, kime se mishame. Kime se. So kesa kanona ba kare tajema. Bisina jema siwa siku tumbo kisa. Natambo kisi matia tunanya atakisa ni sota ni kota. Tati fagiri. Wem kama piga iya wa shamba na zungu kia ni me wasukia. Wajinka na tushubila sababu wana kukojea wani dai. Kaka salim wana nesumia sisha mkati. Kame neke sashimiki. Sipinkia ewe sekani kwa kiliza kumwenyewe. Mimola nilewe kisa na ishikiza. Bumba mungu waona mumba shetani. Mesiwe siko sala uwa sasi walo nirea. Jamduni la iwe kina boso. Tuimwane kwa za soma na onte kufama pema. Na onte usama dao nikiwa sana. Ando siamini tote. Chafu za kwenye kinze mekwenda chini. Tote kisa maisha kimaskini. Tuma nasija na boko chaini ni katarezi kasuba. Kafagia kapigwa mika. Kapigwa mika. Ukipata kasi pegia kasi kiwa kasi. Baate mwenzio silali ila kowasi. Maka mapolisi majambasi. Bande tunapanda pegu kiankasi. Tupake madini kweli tupate madini. Tufanye biashara ze kila mtu hamsini. Tupige story ze majukuta nini. Mini kifaleo mwane kocha lisi nini. Mina kona gwele tu. Usiela tuku pige misele tu. Maskali makele tu. Munigan kwese kwa singan. Tunafuja matembele tu. Wani waki namba B namba C. Namba D namba EF. Chef chef tamba A zamanat. Ofye zipat tweki wa. Kela kat. Bado na gazabu. Leo tena puza. Kushina otabu kitu kidogo na kuza. Tupendi talabu. Situ na buluza. Okine maluza. When quarter, Etemeke, Ayonko, Empagia, Msasani, Egolani, Emwazo Musho, Kutuchi, Tegeta, Ebunju, Egompelo, Epadisi, Osh, Ewesti Saidi, Egalilaya, Efiluzi Kido. Washamba nacheza chula kiwanjani tunajua. Kala kati tunakwenda na wakati mchezano. Sia dhupiti mwapu meki meki kama mkwangano. Washamba na chalazia wanajitaba na tano. Tote nao tote nao washamba ige mifano. Watoto ige mifano tote. Washamba ige mifano. Downloama somares mipango somatumis. Hoda boda wezi wapelelez matches. mina punkos out cheers. They kill now to boskis in a fish and kiss. Sensuality, mimicion, quirty. Sensuality, mimicion, quirty. Ush, 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 ush. My 45 year Cody. Official music key. Hey, hey, hey. I'm on show. Hey, 45, 45.
Kifani we na malumu ya bono ya funa Ufuna ni we na ya funa ukuni
Sige okasa
Who up on our bunny, Sambeni, Pateni. 45 Nam Sanje, 290. Hamba na ubani. Nam Sanje, 290. Nam Sanje. 45 jockey cost number chapu. 45 jockey cost number chapu. Nam Sanje, 290. Nam Sanje, 290. Osh, osh, osh.
Download kompetia. Smokozikilo.com.
Osh.
Kakulu.
Skifani.
Chule, wewe buyo. Wewe.
Mandazi.
45
mnacheza chura tu. Washamba kibao tunajua.
Sijio.